sosa ni vula ku tlhekula vanwe ve xibelani lexiya nhlaya lexi ve ri vito ra xona i n'wantindlhana. Swift flexible.